So fine, I know. She make me no stress, yo lele. Kitandani kwenye sofa njo. Mwendo akanga nyepesi, yo lele. She never ever call me.
Uwaya ni mani yo.
Hata simu ni kapoke choni.
Hauliza kinani yo.
She the type of woman, no no no. Na kwenye sita kwa tano, no no. She the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no 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 no.
Ije nimtu mbingi derumba, mbingi derumba. Kunde boy mtoto kunyumba, mtoto kunyumba. Ije nimtu mbingi derumba, mbingi derumba. Kunde boy mtoto kunyumba.
Kwenye kiganja nikatulia, sina uchanja baby, sina uchanja baby. Kina kirefu nishazamia, pana undefu nishanogewa. Chukucha chanja baby, chukucha chanja baby. Your love is lolo, I never let you live solo. Kwa penzi lako mimi niko lolo.